aynu ku bilownay dalka Masar, shil laba tareen ka dhacay ayay ku dhinteen tiro ka badan 30 qof, halka dad kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixinta waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
tobanaan qof oo masaariya ayaa geeriyooday, halka in ka badan 90 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen laba tareen deegaanka Tahta ee gobolka Suhaaga ee dalkani Masar. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira ayaa xaqiijisay geerida 230 qof iyo dhaawaca 190 qof ka gadaal markii laba tareen ay isku dhaceen gobolka Suhaaga ee koonfurta dalkani Masar. warmurtiyeed ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay shilka tareenka in uu ka dhacay deegaanka Tahta ee gobolka Suhaaga, halkaasoo ay gaareen 63 gawaarida gurmadka degdega si loo daadgureeyo dadku waxyeelladu ay ka soo gaartay shilkaasi. warbaahinta Masar ayaa sheegtay wasiirka caafimaadka xukuumadda Qaahira Dr. Hala Zayid in ay gaartay gobolka Suhaaga si ay ula socoto xaaladda dadka dhaawacmay. wasaaradda gaadiidka ee dowladda Masar ayaa amartay in la sameeyo guddi baara shilka maanta dhacay si loo ogaado cidda iska leh mas-uuliyadda dhibaatada dhacday. xafiiska dacwad oogaha sare ee waddankani ayaa bilaabay in baaritaan lagu sameeyo sababta keentay in uu dhaco shilka tareenka ee dadka badan ay ku geeriyoodeen. ra-iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuuli ayaa amar ku bixiyey mas-uuliyiinta qaabilsan deegaankaasi in ay degdeg u gaaraan goobta uu shilka ka dhacay si gurmad loogu fidiyo dadka dhaawacyada ka soo gaaray shilka tareenka. ra-iisul wasaare Madbuuli ayaa sidoo kale amray in la sameeyo xarun lagala socdo goobta dhibaatadu ay ka dhacday, isaga oo wasaarad gaar ah u igmaday arrintaasi. afhayeenka xukuumadda Qaahira ayaa xaqiijiyey ra-iisul wasaare Mustafa Madbuuli iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada in ay gaari doonaan saacadaha soo socda gobolka Suhaaga si ay u booqdaan masaarida dhaawaca ka soo gaaray shilka tareenka. TV-yada dalka Masar ayaa soo bandhigayay gurmadka dowladda ay u fidinayso dadku waxyeelladu ay soo gaartay xilli isbitaalada gobolka Suhaaga ay buux dhaafiyeen ehelada dadka geeriyooday ama dhaawacmay. Masar ayaa ah dal dadkiisu kor ay u dhaafayaan 100 milyan oo qof, waxa ayna aad u isticmaalaan tareenada caadiga iyo kuwa dhulka hoostiisa mara ee mitrowga, waxaana inta badan ka dhaca shilalka tareenka inkastoo sanadihii ugu dambeeyey ay aad u yaraadeen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.